goobaha codbixinta ayaan xirmi doonin ilaa iyo fiidka inta badan gobolka, laakiin magaalada yar ee Dixfield Notch codbixiyaashu waxay dhiibteen codadkooda sakhdii dhexe kadib markii ay dhammaadeen codbixinta, waxaana lixdii cod ee halkaasi ka jirta dhammaantooda ay aadeen dhinaca Yohali. Natiijadaasi ma ahayn mid tilmaamaysa ra'yi ururintii ka hor codbixinta ee gobolka New Hampshire, taasoo muujinaysa in Trump uu si fiican uga horeeyo Haley. Ra'yi urin ay sameeyeen jaamacadda Suffolk University, Boston Globe iyo WBTS oo la sii daayay Isniintii ayaa muujinaysa in Trump uu 57% kaga horeeyay Nick Haley, oo iyadoo markaas ra'yi urintu ay sheegaysay inay helayso 38%. Trump ayaa ku guuleystay doorashadii gobolka Iowa isbuucii hore isaga oo helay in ka badan 50% codadkii la dhiibtay, waxaana Haley ay soo gashay kaalinta saddexaad. Tartanka loogu jiro xisbiga jamhuuriga inay soo xushaan musharaxa bisha November la hardami doona, musharaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa sii kordhay tan iyo Iowa, iyadoo kaalinta labaad uu ku dhammaystay Ron DeSantis oo weeliye ganacsada Vivek Ramaswamy oo isaguna kaalinta afraad ku dhammaystay. Taasi waxay ka dhigaysaa Trump iyo Haley inay yihiin musharaxiinta keliya ee waaweyn ee ku haray dagaalka hadda loogu jiro in ay wajahaan cidda xisbiga jamhuuriga matali doonta u badan madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden. Haley waxa Isniintii sheegtay inta lagu guda jiray waqtigii kama dambeysta ololaha kani inuu yahay tartan laba qof u dhexeeya. Waxay codkeeda dhiibatay iyadoo sheegaysa inay keenayso xal cusub oo ka soo horjeeda middii Trump ee uu hore u iclaamiyey, waxaana ay tiri, waxaanu samayn karnaa dhammaanteena wixii aan weligeena samayn jirnay oo inaan ku noolaano adduun fowda ah oo aanu sidaasi ahaano ama inaan dooranno in aan wadiiqo kala marno oo aysan ahayn fowdo iyo jahwareer iyo natiijo la mid ah taasi, taasoo lagu talagalay bay tiri dadka Mareykanka. Trump oo taageero ka helay tartamayaashii hore oo ay ka mid kihiin DeSantis iyo Ramaswamy ayaa u sheegay taageerayaashiisa in xisbiga jamhuurigu uu noqon doono mid aad u midaysan, isagoo eegaya suuragalnimada in Haley uu ka reebo tartanka islamar ahaantaasina uu wajaho Biden. Waxaan u malaynayaa, buu yidhi, in hal qof uu tegi doono malaha maalinta berita, ka kalena uu iska tegi doono November, laakiin hadda waa waqtigii xisbiga jamhuuriga uu isu iman lahaa islamar ahaantaasina ay midoobi lahaayeen, ayuu warkiisa sii dabadhigay. musharaxa ka soo baxa xisbiga jamhuuriga ee tartankiisa hadda uu socdo ayaa wajihi doona musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo loo badinayo inuu noqon doono madaxweynaha hadda Joe Biden doorashada dhici doonta bisha November ee soo socota.